olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua au mai se lapata inga mai le matanga luenga o le soifua malolo I nei New South Wales le New South Wales Health. I tangata umoe I le setete na asiasi I le o ngā totonu o le taulanga o Sydney po o le Sydney CBD I le se fulu asa ua mawae. Ina ia mata I tū mātala mō aunga o le whaamai le Legionnaire's Disease. Ina ua whaamau nia le PCI I ni tangata. Na toa tele, tangata na lolofi masā tūmu tūmu I le o ngā totonu o le taulanga o Sydney I pō o le vae luanga o le tausanga fau, a tō ai male aso na sasoo male aso kirisimasi, I whaataunga o pa u I le Boxing Day Sales. Na whaalia e le New South Wales Health, e tō a fitu tangata, e tō a tolu tamā I tai, māli I e tō a whā, ua whaamao nia le pēsia I le siama le Legionella Bacteria, ma olo o tonga fitia nei I lātou I le whalemai, ona ole ni monia na soso o mai ai. Na sao noa le sui whatono le Public Health I South Eastern Sydney, Professor Mark Fearson, o tangata umana asiasi I le CBD po le o ngā tatonu o le taulanga o sini I le aso se fulu o, I le se fulu asa ua mawae, e te tau ona mata I tuina ni aunga e pei o le fiva, le pueia, po o le tale.
The early symptoms tend to be fever and chills, aches and pains, cough, and if it progresses, shortness of breath is a sign that has turned into pneumonia. People can really go downhill from there. So it's important that people developing those symptoms go and see their doctor.
Le sui whaatonu o le Public Health I South Eastern Sydney, Professor Mark Fearson. O loo whai esu esu enga ale New South Wales Health I masini e whaamalu luwai le air po cooling systems I le o ngā tatonu o sini le Sydney CBD. Aina whaalia Richard Bentham o le New South Wales Health a le le leio na siaki ma whaamama masini nei e whanawhana wai le siama le Legionella Bacteria le aia a fiatele ai tangata
A lot of them are associated with air conditioning or with the cooling of things like phone exchanges and things like that in large buildings. They use recirculating water to cool down refrigerants that then cools down equipment within the building. As that water recirculates, it pulls in with it dirt and dust from the environment, but it also gets warmer. So the whole thing becomes sort of a large Legionella incubator.
Richard Bentham, Ole New South Wales Health. Na whaalia fo'i Professor Robert Boy, e whaapitoa lona tomai I wha ama I pepesi I le Universite o Sini, e mawhai fo'i on maua whaafita auli nei, pe mafua mai I le ele le whaatau mai I tanga. Awala awe tutoi apa po o potting mix.
It spreads most easily through the air from water, but potting mix is possible too. That was first described in New Zealand, and that too can cause a pneumonia or an influenza-like illness. It's a series of bacteria called Legionella, and they're all related to each other and they can all cause trouble. And most commonly it comes through air conditioning, but it can come through potting mix as well.
E mawhai ona mafua mai le ele ele, e whātau mai tanga po o potting mix, lea e tato mō la au e tato ina I apauna po o potting mix. Nā sāu noa, Professor Fearson, o lo o ngā lulu e whātasi, ma le pūlenga whaitu mālo o le Sydney City Council, ma le New South Wales Health, I le suesue ina, O masini nei e whaamalulu o le airport cooling towers I le Sydney CBD.
We're still looking at a large area of the central business district at this stage. We haven't been able to narrow it down. We have our environmental health officers from the public health units and from City of Sydney Council out there looking at cooling towers, trying to work out which ones may have caused the problem, checking whether they're clean and have been being disinfected properly, collecting samples from them, which will go off to the lab to see whether they've got Legionella in them.
O le whaotuanga mai le New South Wales Health, a whaalongoina ni aunga e tatau na wa aivave lau fō mai, ma whaisa u pupuni fofonga po se mask, pe amasani ona ea a fia inga se ngase o le manawa. O aunga e pe ona tāua, e pe ilawa o aunga o le furu, o le tale, o le pueia, ia ma le fiva.
But people who consider themselves a high risk, have any existing respiratory problems, if you're going to go out and you're going to be in the CBD, wear a mask. That will reduce the risk of your exposure. And if you don't have to go out, don't. Stay home. It's fairly simple.
O le reporting fa ma popoina Amanas Anguri ma Angelica White mole SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.